Ginja,
Talaka, Ginja, Ginja,
Talaka, Ginja, Ginja,
Talaka, Ginja, Ginja,
Talaka, Ginja, Ginja,
Na Talaka, Ginja, Ginja,
Talaka, Ginja,
Ginja, viatu vya kemkononi,
Talaka, Ginja, Ginja,
Mtoto anye kiganja changu, wallahi sitoki ng'oa, na amini walimwengu, mnalenu walija, Mtoto anye kiganja changu, wallahi sitoki ng'oa. Mi maskini jeuri siogopi nalinga na saa yangu. Eti na kama nimekula chenu, niambieni niwalipe nikome wana mwenzenu, tafadhali mniache. Nimekula chenu, niambieni niwalipe nikome mwana mwenzenu, tafadhali mniache. Awana, awana la kusema awana o. Eti wamebakia vijembe jamani la kusema awanao. Fanya na kutazama unachelewesha nini. Fanya timiza unyama tia ulimi puani. Eti fanya tena fanya ima kujalishi asilani. Tena punguza ugai gai, ni kuogope kwa lipi.
Wapi nige chiodo? We madam Chioma ana kusalimia Fetty Kitasa eh? Moody K, Yusha Family, we Saidi Kesi Nyama, MC Nana, we Atia B52, Dani mtoto wa mama Mariam Chozi, we tajiri PM Vunja Mbe.